nirashira nubona banya byabakabya ukabona ubugome bugwira urukundo rugakonja yavuzwe n'abahanuzi ubwo n'ubuhanuzi busohora niba buhagarika ahubwo se nk'imana yawe igure gushikama iteka kandi igushoboze gutsinda abamarayika bagifashe imiyaga imbabazi zitararangira ngira bwangu ishingane muri Yesu umukiza zagushoboza gutsinda shobanze gutsinda abamarayika bagifashe imiyaga imbabazi zitararangira ngira bwangu ishingane muri Yesu umukiza zagushoboza gutsinda Yesu mukiza, zagushoboza gutsinda.